Hey, what a gun, funny vipin, and then to die. Natesa bongo baka Kenya was born to shine. Tayale inikasi ya kunyonga tie. Wapinza ne mko wapini wazike high. Hypende is bigger card, so kongea ongea. Nyakusa mwingi toka mosh baka mbea mbea. I'm the one man, I'm in never compare. Hini time ya mazisha, don't play fair. Aba yaga nipo kwenye lamani. Wakati wa vita unataka amani. Sikazi walitaka shinda na nami. Shuhuri ya wanaume wabura na kunani. Sikae Sikale
Tushakuzika, ushafutika Salini ya malaika story ndo itabake flagi Tushasindika utawala uni uya
Bang bang, bang bang
Semeli ya msha asambaya Mazisha nafanyika tunokwaya Master na wamitego mofaya Usitingishe meza ya wakubwa ni msala
Juice wangu uko juu, kichwa ni niko fu Moyo ni niko true, sijutafanya jefu I'm a chief worker, microphone doctor Mtakuja mtakwenda ila bado niko hapa
Zika
Wale wanaotaka kutuficha
Tunawa
Zika Waza wanajipia
Masia
Sisi doma master wenye future Tajua mjue ila mtaisoma picha
Zika hey.